so how could be fighter? Could be gania, pencil la wongo. And the how could be lighter? Kumulikani si popa ona. Eh, baby girl, do you remember? You told me this, you told me that. Unanipenda me, not another man. So why you leave me and they get another man? Umesa usi lese tu sote plan. Me, I know baby, feel about me. Ah, yeah. It's the thing that made you go. Tell me girl, why you leave me? It's the thing that made you leave. Baby girl, eh. Nilijua, mileo takwa wangu. And I gave everything that you wanted. Mileo takwa wangu. Ah, yeah. You know, oh, go. I want to take to mama, mama. Nilijua, mileo takwa wangu. And I gave everything that you wanted. Mileo takwa wangu. Ah, yeah.
Kila lichofanya kwako, mema yangu yote kuna.
Pendo umesahau kila lichofanya.
Kwako nilikolea iwe jotop kabla mwisho. Lapata potea kondoka kwako ndeje misho. Maybe nilikosea kondoka gafra kama kifo. Kama pepo lipepea sikuona tanyao zako. Sirijua vile na kupenda. Domano umeamua kufanya ifo. Kila kitu nilitenda. Limradi uwe special. Chozi la dondoka mwili kuzofika. Mazu milote kikumbuka. Tibu menitenga, smansi anishika. Wapi umekwenda, huku nateseka. Eh, toko wondoke niwe. Hata nikila na kuota gawe. Nikifungu wa macho, sikuoni uko wapi wewe. Una, toko wondoke niwe. Hata nikila na kuota gawe. Nikifungu wa macho, sikuoni uko wapi wewe.
Kila lichofanya kwako, mema yangu yote mkuna.
The day you call me sugar, do you remember? Yeah, do you remember? Do you remember? Do you remember the day you call me sugar? Do you remember? Yeah, do you remember? Do you remember?
Do you remember the day you call me sugar? I said, do you remember the day you call me sugar, sugar?
Be on this one.